You're listening to the African Music Mix on the Voice of America.
Free on your favorite radio, VOA Africa.
Just The music continues on VOA's Africa Music Mix.
Miss an hour, you miss a lot. The African Music Mix on the VOA.
Mommy. free.
Cost though, why now? You know, boss though. Make it happy yourself, cause you own nobody alive. Happiness though, they cost though. Why now? You know, boss though. Just your me. Dance and boogie daddy. You the woogie mommy.
There's always something new coming out of Africa. Find it here on the African Music Mix on The Voice of America.
Kwetu masista du wengi magauni hawayawezi
Mwili wengi wao wanaisi hawapendezi. Ndiyo kisa cha kuacha na kuvaa t-shirt na jinzi. Beri na jinzi Master J na malambake. Beri na jinzi sivayo na kuenda kwa wakwe. Kiutani utani vivi unaweza ukakosa mke mzee. Jinzi pigwi pasi wala jinzi ifuliwi. Angalia sana jinzi nyeusi pigwi kiwi. We mwenye ushangari jinzi umevaa we Ulaya mpaka umeiona haifai. Lakini kiletwa bongo inaonekane na dice. Sema unataka nini? Beri dukani au unataka jinzi mtumbani? Fashion nyingi zimepita la jinzi shuki thamani. Kila moja anapendeza. Hakuna nayo mchukiza. Sitoweza kuiacha inalitoa chicha na mimi nawakilisha. Kila moja anapendeza. Hakuna nayo mchukiza. Sitoweza kuiacha inalitoa chicha na mimi nawakilisha.
Sister do au wacheki machisi. Mtazame kidume kisha wacheki matoso. Wamefaa t-shirt na jeans, wamenoga kichisi. Hata idadi ya mitumba mingi ni t-shirt na jeans. Kuna jeans za buku kwa rewe zangu na mimi. Kama mwongeaji bado bei itashuka chini. Pita pita tandare beri mpaka shilingi 50. Na bado kifaa utaonekana mtoto wa mjini. Ingawa kwa jeans na beri za 30,000. Kama fat fam fuk dada na sin johni. Hizo vaa wa obeji masaki na mikoteni. Sinza na choki kuu kwa ujumla wa hali ya juu. Sio kama sipendi dira nitoke kipapa. Sema jinsi na unafuku kuliko swali ya kitambaa. Kwanza na isipu kwani nadumu muda mrefu. Jinsi blue na nyeusi sio rahisi kushika uchafu. Bajeti ya sabuni kwa mwaka inaweza ikawa 1,000. T-shirt na jinsi kuna semwa zina thamani. Kama ubalosini unaweza ukanyimwa visa sababu umevaa kiuni. Sema t-shirt na jinsi zinalipa sana stejini. Vaa jinsi black jupiga t-shirt white. Kisha nata na biti. Hata kama mbovu watu watakuona uko fiti. Kwa bahati mbaya shuleni walipanga mavazi. Ingekuwa hiari yangu ningevaa t-shirt na jeans. Kuswa sababu ya bakora mimi nisingefona was. Kwani mbele ya jeans fimbo singepata nafasi. University kona kuwakilisha ndo kama kazi. Na t-shirt na jeans hayo kwetu si ndo mavazi.
Kila moja anapendeza.
T-shirt na jeans.
Hakuna nayo mchukiza.
T-shirt na jeans.
Sitoweza kuiacha inalitoa chicha na mimi nawakilisha.
T-shirt na jeans.
Kila moja anapendeza.
T-shirt na jeans.
Hakuna nayo mchukiza.
T-shirt na jeans.
Sitoweza kuiacha inalitoa chicha na mimi nawakilisha.
T-shirt na jeans.
Yeah. MJ Record. UVC.
T-shirt na jeans. T-shirt na jeans. T-shirt na jeans.
African music mix on the Voice of America.
Camionnette Mbola descendant Simon Kimbango. Nous a déjà la côte de verrouillage. Babi Mtana va partir.
Moi j'aime bien le côté de la musique.
Ningisaka nzoto, mama, yakawa, vuanda, simba luketo, zenga luketo, aleto ningana, aleto vuanda, kese muyeso, poso nambonda, ale matiketa, ale matiketa, ale tobina, ale toniata, ale, siatapata, ehet, jidite tela, letisa mangaya, tina mangaya, chico okeli. Tous les garçons, levez vos mains, alino sene, na jenifer ilitu, nimote de kwaku, metu jamos. Voilà, allez tobina, allez tobina, allez matiketa, zenga luketo, allez tobina, ah, zenga luketo, nyata, mama, zenga luketo, kita, allez tokita nasi, allez tokita, awo tu segalek, awo kumak, ah, toutes les filles, levez vos mains, la risse, lisa razuna le tinzongo, les filles, levez vos mains, allez tu zenga,
zenga luketo,
ah, tu zenga ko,
zenga luketo mwana,
nyata, ah, zenga luketo, nyata, puza, feza RDC, Adeline,
Tina Z3, les TLC.
Allez tout le monde, levez les mains. Attention, Songi. mazo, ukodi laso, jiro mokadi. Moto ya fali.
Emata.
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 Ala moto ya fali.
Emata. Emata. Emata.
Oyo ya bango.
Ekita.
Mama.
Ekita.
Ah.
Ekita. Ekita.
Sengalo ke tout, kapita, ale tobine, lote moseka, fiston boel, irite mulele, Patrick mulele, yannick mulele, nandi bilombi. Mbom koko ministre de chien, yo kapelite izon encore et toujours.
temps de pouvoir.
Searching for the songs that will soothe your soul? Look no further than the African Music Mix on The Voice of America.
Thank you.
There is no tastier recipe around. The African Music Mix on VOA.
The African Music Mix. Where the magic never ends. On the Voice of America.
Ladies and gentlemen, featuring on the stage tonight, the great Egyptian artist, Hakim. And the world's godfather of soul, Reverend Mr. James Brown.
Listening to the best selection of tunes from throughout the African continent, the Voice of America's African Music Mix.
Are you naughty crazy? You naughty insane? You naughty sicky, my friend? You just high, high, high. You just high, high, high.
Pressure, api mira kumbozi na mtima, unifunza if nezo kumwa uwa, china seka noni yankati.
Are you not the crazy, you not the insane, you not the sick, my friend you just high, high, na wali wachape, high, high, na wali wachape. Are you not the crazy, you not the insane, you not the sick, my friend you just high, high, na wali wachape, high, high, na wali wachape.
Sini kaleza angu kani satana kulie mingwala noti vini manzi imwe Dr. Patele.
Are you not the crazy, you not the insane, you not the sick, my friend you just high, 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 you just high, high, high. Are you not the crazy, you not the insane, you not the sick, my friend you just high, 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 you just high, high, high.
Suna funde wakole wachabe, my friend. Suna funde wakole wachabe. Wakole wachabe, my dear. Hey, wakole wachabe. Suna funde wakole wachabe, my dear. Suna funde wakole wachabe. Suna funde wakole wachabe. Suna funde wakole wachabe.
Like sunshine for your soul, the African music mix on VOA.
Yeah. kane, wasengae.